gold.
Yeah.
Mabisho mi na wachapa bakora. Na wachapa bakora. Madem na wanataka bakora. Wanataka bakora. Mabisho mi na wachapa bakora. Na wachapa bakora. Madem na wanataka bakora. Wanataka bakora.
Kitu gani wakinita wakishua? Au kisa Kiingereza? Yeah, mimi nakijua. Tena vizuri sio, you know what I'm saying. I can talk proper and plus a little bit of slang. Like, shorty, what's happening? What's the demo? Oh, you got a man shit, I ain't get the memo. Bongo squeezy hainaga ushemeji. Man fongo sio wongo, wakizungu na kenyeji si chagui. Wote misawa ni wote nyama. Ila mimi nachotaka ni wewe kuwa mama. Yao, ona upande wao. Wamehama na wao, wamekuja huku tupo simama. Wow, hawaridhiki na ulicho nacho. We sad, itabidi kula kwa macho kimuziki mwalimu mkuu. Mimi natembeza bakora even before sijawa tu nominated na Kora.
Bakora na wachapa bakora. Madem na wanataka bakora. Wanataka bakora. Show me na wachapa bakora. Na wachapa bakora. Madem na wanataka bakora. Wanataka bakora.
Leo mimi nimedhamiria, ukweli wote mimi kukwambia. Ila ngoja nilewe na nikisha kunyabia, nisha izote ziki nikimbia.
I'm gonna tell it like it is and what it should be. Napendo shano mbamba ila badwa na vishuzi. Katie, Sarah, Gracie, Suzy. I ain't a womanizer, hope my beans ya wa uzi. Nikipita wanajiuliza who is he. Piga pamba wao huzi ita nyuzi. Navonga kama star kwenye movie. Ready for commitment ila ndoa no mvuvi. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Ila nachotaka ni wewe kuwa mama. Get the picture. Tukitembea twatia fora and shit. It's kinda funny kama stani. Bakora.
Bakora. Na wachapa bakora. Madem na wanataka bakora. Wanataka bakora. Bisho mi na wachapa bakora. Na wachapa bakora. Madem na wanataka bakora. Wanataka bakora.
Check inavyo nga. Check inavyo nga. Kuanzia cheni kidani mpaka saa. Kila wakiniona wanapigwa na butwa. Mara nyingine wananifananisha na mastaa. Ya mastaa wa mtoni. Nguo nazo vaza mtoni. Nami nimisha wai kukama mtoni. Hata bongo geto nalo kaka mtoni. Staki shari siyo kwa Azizi Ali mtoni. Mabisho wa vitu vya kuwazima. Kushinda na uwezi homie na hazina. Nikitokea tu mimi na wazima. Bila hela mfukoni mtu mzima. Na wachapa
bakora. Na wachapa bakora. Madem na wanataka bakora. Wanataka bakora. Mabisho mi na wachapa bakora. Na wachapa bakora. Madem na wanataka bakora. Wanataka bakora. Mabisho.
Come on man, you know how I do it. So I go both Wakazi, Bebero, the Bilingual Beast, Dracula, Lala Mchana, Kesha Siku, Muza Vitu. Can you say TLG? Chinua Chebe, World Effect, Instincts. Y'all know how we do this.
Bakora.
What up, Stan Bakora? What up, my nigga? Stakashari Kongo, what up? This for all the sexy ladies dancing in the clubs. And all the real niggas who be doing their thing in the club. You know what I mean? Popping bottles and all that. All those real niggas who just be chilling, playing ball, you know?